mitima jemwe muline buza oba mukama yajitonda atya eyagalizira tegisekererwa mukyuse munda yetugwawo ze munkese munkese atenga muta mimwe abantu bangi kumpi buli omu abeta midwa mmwe tetukyakola tetukyebakaye mwe nsonga kola banda bamu balusude mwakabana yebantu mmwe munkese munkese atenga muta mimwe abantu bangi kumpi buli omu abeta midwa mmwe tetukyebaka tetukyakola yemwe nsonga Nabamu balusule mwakabana yebantu mwe Ndi munyivu kulwe mirimu je mukola mwe Mujikole ne mukimanye nti tejinsanyusa Nabulikafuna twelekereza ne tulyako katono Olo akafise tukaterekera olunaku olwenkya Muzira kulaba alina kali na wongolo bikolimu Bukunya, kato ina palenga te waliyo jirina Wajisinga da uze mune mabegane ya balogo Wajisinga da uze mune mabegane ya balogo Go, go
Samoja kubi